Jin Vison Production.
Yata tu.
Exclusive. Liu Copala.
Juice.
Vale, vale.
It's up Sabala Pai.
Simba.
Let's support them Pai.
Hey!
Wansanga ndekolwa ine wiramposa kwa mano pantu shandingo naula wangwa shandingo naula eshobe shandingo naula ine shandingo naula wangwa shandingo naula eshobe shandingo naula
wansanga ndekolwa shandingo naula eshobe nangukolwe perekete
Chelela nchelela neka Noku shibomfya nshibomfya neka Gashaku karipaka framine kumeka Umu chushi mbumfwa neka Maka maka vye kunte ndoko Njinga kurife ama gero barabene Aba njimye mitima Nshispenda wino na nemu ine Ndaitina Kawansanga ndekorwa ine Wilamposa kwa mano Bantu shandingo naula Wangwa shandingo naula Teshobe shandingo naula Ile shandingo naula Wa shandingo naula te shobe shandingo naula
na wansanga ndekolwa shandingo naula te shobe na ngukolwe perekete eto nuina te shobe
yo busioleka na tawabolele mokunga nda
alen 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 Ngawansanga ndekolwa ine wiramposa kwa mano pantu shandingo naula Wangwa shandingo naula te shobe shandingo naula Ile shandingo naula Wangwa shandingo naula te shobe shandingo naula
Ngawansanga ndekolwa shandingo naula te shobe na kukolwe perekete
Kushibomfya KRS
Sana
Kumagelo ni wese
Wese
Ninebo shibombela wesu
Te
Ukanye te iwe yesu Mona Ishobe shobe Elo Ishandi shandi Winkonka monishiwe Bama nina wumbilo tembunwe Ya
Ngawansanga ndekorwa ine Wiramposa kwa mano Bantu shandingo naula Wangwa shandingo naula Te shobe shandingo naula Ile shandingo naula Wa shandingo naula te shobe shandingo naula
Nga wansanga ndekolwa shandingo naula te shobe na ngukolwe perekete eto nuina te shobe
Exclusive from Pick Up the Call
Kashua wabe mana futi abuela na futi